yande joni to min tay sappo joy studio kalangu habaruji fulfulde kori jagnal le mo sumana amane janganta habaruji fulfulde hande de enda sariya hakkude laamu leydi Niger e fedde tan Afrika nerne wadama to enda pari leydi Niger hebi gonga e der majju nonni sariya goddo du kono do filo ko darto sina sebe fedde hono janginobe ligotobe hakkude minister kawji filo jandeji pamerika en du kondan yewama nonni fabarjo filla tuundiji kanyo e laabal har filla ko dart der gallure nyamey toyna luma jamaaje himbe mbali no bo wadum hanki eden gardo filla ko dart to kabe ko watta hakkunde remobe e durobe der leedi men Niger wakati naton dungu on nanan dum woni ko himbeje hawjibe filla ko dart to hono hawrindeji jingonoji durngol e demal haalido majju Afrikar de kanyum wonno hon farjo ni fedde latinde du konda no wonno druide e laamu leydi Niger do filo ko darto sariyaaji faata anama be nangina kulle leydi Niger taato na Amerika e France jonno sariya goddo wadam to en Paris nene ne ka kirtor mo Paris on endan o holli wiide ke hono Afrikar do enda wala fu laawol doginiji di endan wala laawol sotto gine leydi Niger ko taato en France e ko taato en Amerika dum wonno ko maître Issoufou Illo haali no kam wono du goto jingono laamu leydi Niger o haali de ko te sal dimanche ko be habaruji ben enda o wi hono faarjo jujuju paari on enda holli kenya wiide ke hono ko hojano do laawol arande ko o haada hojuno laabi di ngala don hono kambe jingono leydi Niger ko be kal dum kanyen yeyi tabi toy wakari mo kalten o nani fa wari jondu konda ni hono cause Niger e Sinaseb hawrinde hono faarjo syndicaji dido janginobe leedi men Niger hakkude mudun e minister kawjiru filo jandeji pamari nene neka kambe dubbe jaarna hala mabbe yeso fa wari jondu konda ni hono sawar mawdi mo leedi do filo ko dal to hono janginobe ligotobe hono ettole wawde golle mudun en dun do nene neka ni hono faande dudo suudu hawjindu filla sawar leedi wi kanyum wawata halde do majjum dum wana ko halte nene neka wi wata yewata baddereji din endam dum waddi ko mun kayla halidu sg dum won horejo hono sina sebo end o wi hono kambe ka faare joni etongol bakongol fuddan jango be gala eto filo makko
kwani nimbe pama kawon hunde non ko jiwimi jore no min kale ridum wakkati fu min moya nano sariya wade falaba ga on ji min desi de role amin to sudu kite dum ko minister kawji do filla jandeji pamari on yide wada etol jande jangidobe on to amin hunde non ko min jamra em batte dum yadata e labi sariya di golle gomnanti din subako hana kenano batte maddi nyameno hala to sudu sawara lady ko sudu sawara lady wi jamrai e kite on to amin minen ka kite on hano wadaka chaka fedde cause Niger sina sebu ego nanti de minen pelle jinganobe janginobe min koli to min kedani wodi du miden jama e bandirabe amin rewbe e worbe ngada ko watte fu ko tabe etol bi angol no watte jango e fabbe jango gol to wade ko minister kawji do filla jandeji on ani watte
le ministre de l'enseignement primaire
jamma didi yaade tati lewru jiyye ko yabbi don himbe Boko Haram be naati lewru te ngalewa den ne ka don dubbe kirsayna himbe jeniyom bali cagal mudum be koji be diwteke rewbe kany sukabe ko to chapande na der wuro ngon endan le commune kabelewa non endan region mo difam dum waddi ko fawar joni hon himbe latibe jingonobe hono bibbe leydi tewtugol hakkeji mudum en ka end kulde endam be kali do mudum hande den enami jeddemi tedo Musa Sidik latido kany enda woni goto horoje mabbe bandime Mukhtar Hamadou kany on ko yewtem
Nous, en tant que défenseurs des droits de l'enfant, nous sommes...
Mine jingano be hakki sukabe, du metti berde amin sanne, gam mingi'i, ko waduno Nigeria, wakati be dilli dino sukabe reo ishibok. Abada himbe milaki iri majum wadan do Niger. Gomnati hani durwa, reyna himbe lady. Misali sukabe e reo dan unlawo lamu lady gom, go led Afrik fu kauri deke jungo domu, wii. Mido mila ko gomnati, yofi dana pelle balli roje den, fila onfu. Tawidu ohana yofi didete. Min durwan ko watta himbe fu nana, der irino himbe difa tawa mido milo du ko sukabe leedi difa no kani renede
de difa on droit à la protection
non won tir neddo goddo du ko nanni ngado hono duubi chapande joy kanyum won ko tawa no mayi e der faane bangeletene azin gwaabo de wuro agadez odo gorko ni o tawa kana on der hore lore makko ne mota makko to yottahi yasu non endam kanko en nanni le lor kandu kono ni ka wala lamba wala e makkam dum waddi ko faara joni bandi min biteddo ani se karim kandu kono yeyto en nan ko yidu se jami himbe tabdo en nan dum be jiema junani sede goto.
Depuis hier ni nous avons hankin dawadi bali no ngofa dum suli himbe sanne fa wobbe burdi ewi ko woni no wada amma ko weti den himbe kakin kini ko wadi himbe gi'i lore gon no dari fa yande jiddi wakkati sukabe pijannu den be gi'i lore den no nandi ko wadi bononda tawado har sengo aw jowo makka wala no sonya wakka mun himbe nodda gari ko min gari min tawana maydo hinere makko fu no jiya den min noddi police be gara der majjum ko buri nangude hakkillo amin woni bateri lore den ittama no wodi du kulle gon yaadi de sanne adade ko min baawi wi ude ni woni neddo o togom wara o wadda o woppa dum
wala les premières suppositions
do lawol goto ni bandimi ni gondo to en ani se o hollimi wiide ke hono joni o wiida gol fuddama e do filla majju non ni fa wara jondu konda ni se en daari du konda hara luumo jaamaaje mo kalde haalum do en galdu nyemey kandu konda eden andi nokku non latido wakkati fu no wodi tuundiji ni e lobo lobo tuundiji e lobo lobo ndiyan tunnuda e kulantareje dem bela dem boda dem bela hettinagol fey dum waddi ko fawara jondu konda e don suuldu konda luumobe warobe don endan ni no wada luumorga mudun em hankende endan no wonno ko himbe meeri baali hen no mbuwa no kurne endam nani ko neddo goto hon latido konda luumojo o enda haali
zabi illa kenga golobe meri puddi bottude buri tawani der cakantaraje den ko hori dum e gatti der gotol gol min kisi lungul amma dum sukkan lawol diamgol de to ko wadi diyan nyamammi dillida are amin fu ko min gidi woni lawol ade ko watta min kisi bononda fu
odo yo lumojo goto mo lumo jamaaje galdo nyame mo bandi me rukke yato Abdourahmane kanyum woni ko yeyi hojo yewtarnde endan caggal maji subaka odo ni o radio leydi Niger Issou Mohamed kanyum du konna wadi wosagol yaada jeweede golleji gondo ngade battaade lumo jamaaje gon endan dum wadi ko faara joni o yii du konna nokko endan wi am walaama no wuya hanke nene ne ka meri woni ko wadi dum dum wadi ko Issou Mohamed kay hore mudum hebi ko haldo maji en kettino
la ville de Niamey étouffe sous les déchets
galluri nyamayden tundi de idun sane mburi no tawa nokku fu do labi minani ko gollal buwol wadama hanki gam horebe galluri ben andinama ko mi waran do hande horebe galluri ben pama ko wana min be goni be gollan tanana bibbe galluri nyamayden denne gam majum be kanana be buwa galluri den wakati fu horebe galluri ngal galado inde horejo ledion be gonanana do inde himbe nyamebe sabe mun mi do watta dande minister kawji nder redu leydi am e horebe fuube dum darta no wetto ko tabe dum waylake gallure den laabi de hana dum mi daran no ngadami fu
dans les prochains jours nous serons obligés nous de prendre nos responsabilités
dum wono Issou Mohamed nonni halaji makko ko himbe hono faane banda am laabari yeyi hojo Issou Bakka o e nder jahangal gal nonni faawar jondu kono sawara ministeru be kanyon du kono ni yewtinake e do faawar joni hono ko darto laabi kesi do filla yewugol taykitagol ono kullantareje natoje leydi meden Niger joje leede godde dondu kono hunno lobber sanne sabu dum wallan ko wato ko tay sodobe kulle den enda fu heba kulle lobbe latide labde sanne dum welidi kono ni himbe jingono suudu baba har lawon gondo se ketti nanen Hamadi Yusufu Usman goto e mabbe kaw jido federation APDCN nani ko halni Michel Deji.
Vous savez que le Niger est en quelque sorte
Lady Maiden latake ni to ummido fu ko hidi fu ni waddata himbe du tefata pama be codan tanno e darata da idum waddana himbe sadorna na dum waddata be codan ni non denne mido mila ko lawol lamu leydi adagol gol wodi sanne gol nafandu gan gomnati hani hawjo filla cellal bandu himbe leydi mido mila du ko gomnati hana socjarade gada o tittin kinto sanne gan yewude are fu na nemo fu gonaka non nanne der leydi meden
les normes et la qualité des produits au Niger.
Har fijoji pirdo balli en koydo fil latol bal ko no watta enda leydi mayayi dum wono region enda mo farajon to konna maradi nenene kaydo konna himbe hono hawji fil sukabe ummatore kany e farajon du fijoji pirdo balli ka en gon ko ngadi dum ton enda be ngana latol bal ko sukabe ummatore lati be jottaki dubi 10 e jetti der wuro gon ko watta pelle jetati won ko sigila ton enna pelle jetati du konna ngadi asawi din no durwide e do fil majjum ne Allah jabi wadde jango Allah ngal wonno ko be jardo be timmina tewtol hono fedde hen to wawde dum holi tan hakkunde Irana FC mo sabon gari kanyen élevage FC non nim nenene ka ciagal majum do kono zongo FC kany Renaissance kaindo foto tanani hono nyande asse on enda fa ndare mo lato tatabo e nayabo nenene ciagal dum do se timido be koddiri sa Allah jabi be ngadan ka senda ni hono hono irdumde bandum tabe hono himbe burtube be do enda sen wiaket non non directeur kawji do filo fijoji pirto balle sukabe ummatore mo maya imbite do Jibriki Mamadou.
Latal balingo min gadi wakkati powtiri ko sukaabe ummatore ngol ebe min keba sukaabe burbe wawude nam didabe ngeldo ko min domri e latal bal gattengol hitande fungol woni latobe bal hojjatebe burbe wawude latide minen njoyita dum en den nyalande no de sukaabe ben beydata wawde ekitaki latal bal kano ekitaki makino wanani sukaabe latobe bal be fedde zaromay etanobe le fedde totobe ngol dalndi koni be gonana le wakkati powtiri ko sukaabe jangobe be ko buri wadde du nimbe no jidi to kawrata njewta kadin gallure de no yidi fijoji den filla fina tawa bur sulute
pinu pro equipe
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
juuta altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapanna joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger.
Noi watto ko hebe tawe hono kabe ngadoje hakkunde remobe durobe wakkati dungu hebama hisam der leydi meden Niger ele naton dungu ngu endan dum wonno koro yewtere min pintino hande studio kalangu dum waddi ko farjo mi hora mi yehi yewtede mbitedo jibbo banya horejo hono fedde hono hawrunde keddi remobe durobe nangobe lije himbeje fu golobe ladde be leydi meden Niger o hala nan en dum woni ko farjoni kambe plateforme mabbe on enda wonno wadda do filla ko darto hono moddingol hakkunde bibbe adamaabe e faahande wartugo potol e pamra e holare sey wekettino don jibbo banya
dungu sey gara tawa gurtulgo remama dun wadda hamre sey gara tawa rumirde sey gara tawa hitande fuu no meme tay weenu to nai jarata sey gara tawa fuu mabbaama dun don wadda hamre na kite wade tawe godudo gonga on hokkaka gonga dun don wadda hamre dun niyaayi waddude hamre sai remobe ben puddino pam durobe ben puddino pam hawri neji dindo hande gammi en jaada mi en tokkutira der hawri ne en saygara ta demo on don duro on don to deni demo on yekkani ke remobe en fu hakkil mabbe no warta deni duro on yekkani ke durobe en hakkil mudu no warta tar durobe en woodi ruggaabe en don garsobe no don hawri neji no don jowro no don laamido no don maire no don kumandan no don juge no don do fu a hokkama lawol ke noy gatta ko hakke maade deni memam no ittirta dum har remobe ben do fa hande gotel gen non da wari der wuro hande wala fu ko wala don ibe godi laabi laati de tokkama sai garata on cedi e neddo hamre wadai goddum wadai to dum en no don no wadda ballaka sanne senini nagge bonnini dum yaha dum daro bononda on ko bonna dum en dum saure ngane do wauta yubi ko bonna dum no wonnete ni non sai hi a dum ko nyamana da dum a hokkama dum e me dum ko nyama dum kai warta saddon naji din min gonimi en gi ko rima tadi wakkati engum a tawan kite no wadete jomun gam no wodi bawde te o hite nam do en do hollama o wala gong sai o salo togom do hana ba dum don woni dum himbe ben he ko e mudum en sardo ben ka en garta dum dum war dum salutira na wakkati engum be gala gineji gollar hana dum boyanna to sai kitante don do kai a wari to makko hande wari to makko jango wari to makko fabbi jango sai a be gidani be gaina hala an kanon goddo hokkibe goddum to wallahi o wari gese to mi fiyan o to do en mi en poda hakkilo min giidu ko dum woni dum rim hande ko duudi no kuji duude kabe de buytake
do dum won ko habarimi fulfultili hande assalamu alaikum balata jamwaade.